yambalaza.
Yambalaza.
Analu tebe sana wine.
Mr. So, Freddy Freddy.
Aji mwale runa mba na jali so wana mkombole. Fiata vinimba wine.
Hey, what I see.
Uru za wine.
Analu kamba sana wine.
Kwa vinzimbe mwamba.